dadka reer Kanada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9ka fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. Xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah liberaalka oo 4 sano ee la soo dhaafay xukumayay dalka, conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah, iyo NDP oo doonaya markii ugu horeysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalkan. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota, Justin Trudeau oo hogaaminaya liberaalka ahaana ra-iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga conservativeka midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan. Waxaa tartanka ka qayb galaya murashaxiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Kanadiyaana oo kala ah Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka, xildhibaanna ka ah xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ay la soo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Abdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa West Nepean ee magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga liberaalka xaafadda Christchurch ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. In ka badan 25 milyan oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 383 goob. Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tira ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashaxiinta Soomaalida oo tira ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. Shaqo abuurka iyo kobac dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u hadal hayaan hogaamiyaasha xisbiyada. Warbixin la soo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 84% ay liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 4% ay helayaan xisbiga conservativeka, taasoo macnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaluf la sameysan doono liberaalka haddii conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tirayar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.